yule 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 ndiye wangu yule Wachani kueleze hadithi yangu na baba Alinitenga mie na kuniacha na mama Machozi yalinitoka Mateso nilipitia Mapenzi yako yanivutia Mapenzi yako yanituliza Yule 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 Mapenzi yako yatawafurahisha wengi washangae Mapenzi yako baba yani utanikae nawe Mapenzi yako yatawafurahisha wengi washangae Mapenzi yako yanivutia Mapenzi yako yanituliza Wengi wakanitenga Naye Mola akaja akanibeba Alinibeba Alinitu